Kwani uliumbwa saa ngapi? We mtoto na kasheshe unabala. Hivi wambagala au masaki? Manu nanikosha pandisha kicha. Hi baby, sitamani tutoke tushinde kwa bagi. Nisomeshe rudi shule, nikimalisi kipindi unipe homework.
Tomo, anavolengwa, akinyumbulika na nikosha roho. Tundu anapenda, ameniweza niweza, I'm going kololo.
Mine go ro ro ro, love you like I'm dying tomorrow. I'm going kololo,
Maria. My dear Maria,
how you make me feel when I'm looking deep in your eyes.
Hasa baby nitupe shingo, cheza legeza mwendo, ongeza madoido.
Hasa baby nitupe shingo, cheza legeza mwendo, ongeza madoido. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah.